waonyeshe unavoshukaga mchumba kwa mbele. Waonyeshe unavoshukaga. 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 Malaika wangu wanafanya kazi overtime kuhakikisha forever you mine. I see God's sign. Na wakitu tuona tukisha, ningekuwa wapi without you? Mimi bila wewe yani siyo kitu. Pengo lisilo zibika, ewa wakika. Waende wami nimefika, chukweni masami ni dakika. Mbegu za kiangazi mimasika.
Mapenzi la kumi saba ninalishika sito kwangu abadani, yeah.
Waonyeshe unavoshukaga mchumba kwa mbele. Waonyeshe unavoshukaga. Waonyeshe unavoshukaga mchumba kwa mbele. Waonyeshe unavoshukaga.
Unavoshukaga.
Waonyeshe unavoshukaga mchumba kwa mbele. Waonyeshe unavoshikaga. Waonyeshe unavoshikaga mchuma kwa mbele. Waonyeshe unavoshikaga.